chimu tuli bana biringa tudde waffe gye twava ku butaka yadde bakitaffe sibebamu mama wange siye uwo gwe tolina bitagenda yera kkiriza nti ndi muganda wo mazima laba yekyenkyo amasoko n'ebimwa yadde mbiri zawuka naye era zimera mu kifo kimu ku mutwe guno ku nsi gwe weewaanira ebitonde biriko bibiri ekisajja n'ekikazi gw'atali kimu ku ebyo simanyi kye weeyita kati beera muntu mulamu nnyo si kwakuzaala ne gy'oyita ne bw'osanga omuwejjere muyambe kuba naye muganda wo tuli baana bannambi omusekerere nkyaggwooliwo kuwalanira kikale gweye ngenkyaggwo n'omponya ekizibu bagagga tebeesembereza talina yii lwozifunye baabwe babanga bawendule lwe bakyalako gy'osula era lwe mushe yalinga okunyumya naye gabirako bataayibo abakukina munnange bwe bakimanya bwe batyo ne bakukyomera tebajjukira oyo yakujuna kati beera muntu mulamu nnyo si kwakuzaala ne gy'oyita ne bw'osanga omuwejjere muyambe kuba naye muganda wo tetuli baana bannambi omusekerere nkyaggwooliwo kuwalanira kikale gweye ng'enkyaggwo n'omponya ekizibu kati beera muntu mulamu nnyo si kwakuzaala ne gy'oyita ne bw'osanga omuwejjere muyambe kuba naye muganda wo tetuli baana bannambi omusekerere nkyaggwooliwo kuwalanira kikale gweye ng'enkyaggwo n'omponya ekizibu kerere nkyaggwooliwo kuwalanira kikale kwenye ekyaggwa n'omponya ekizibu kebankolera gero kati be
era muntu mulamu nnyo sikwakuzaala ne gyoyita ne bw'osanga omuwejjere oyambe kuba naye muganda wo tuli baana bannambi omusekerere nkyaggwoliwo walanira kikale kweye ng'ekyaggwo n'omponya ekizibu kati beera muntu mulamu nnyo sikwakuzaala ne gyoyita ne bw'osanga omuwejjere oyambe kuba naye muganda wo tuli baana bannambi omusekerere nkyaggwoliwo walanira kikale kweye.